Na by the way hapa nizungumze pia kuna story pia nilikuwa nimeona. Watu wanaanza kusema ati ku export watu kwenda kufanya kazi huko nje ati ni story mbaya wanaenda mambo gani. Saa hii ukiangalia hii serikali wale watu wanatuma zile dough from outside. Every year the money being sent to a families. Si hata inakuja kwa gava, most of them are household 624 billion as of 2023. 624 billion. Hiyo do ni watu wangapi waweza kaemployiwa na do kama hiyo. Imagine vile inasaidia hiyo local economy. So hii story inakusema ati uwezi ukafanya kazi juu Germany wapi na nini. Na wale watu wana inside wengine wasikue hiyo, wanaishi huko kwa hizo majuu. Mimi nimeona watu wamefaidika na hiyo mambo ya kwenda kufanya kazi Saudi Arabia, wameenda huko US, wameenda Canada. Diaspora yetu ikiestimatiwa is not less than 3 million. Ndio wana sustain economy ya EH kwa sababu zile pesa tunapata from outside ziko more kuliko hata ya kahawa na majani. Sasa tukose kutuma watu nje watusaidie. Ukiangalia nchi kama China, even will develop. Ukiangalia nchi kama India, even will develop. Sasa Philippines wako mbele sana kwa sababu wale watu wanatumia hizo pesa kutoka huko. Hata tunakuwa na foreign exchange strong, ndio dola ikapanda juu ituharibia economy. So ni vizuri tuelewe hapo hivyo.